andal
he andal ana weli famo wala andal ana darta andal jogi o andal ana darta eidude andal ngonga jati hebe ngala andal ana kani dartude andal sabi mo wala andal wala gi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se ndarti andal fu en kebam barke meden adna cekite lobbe lahara ndarten andal andal ni jogi ndimako ndarten andal andude andal kany wawi andude simudo andude andal kany wawi hemde adna heba lahara denno ngaddo andal kettino don keda don na pamon hono ko kaalo o warata yuttinde onko e sabbi e galdo andal mangal e dewtere mawnde vindande J. Vernon Magi pilotodo yo Abdourahman Sangare kanyum warta yuttinande e galdo andal yalla hokke barke andude galdo andal
bandiraabe worbe e rewbe mi jewti on do tawa don leydi aduna fuu yo lamɗo barkin on faa hande en jahan yeeso ley jande men dewtere seniinde. Wonduɗo e am to ɓoggi jamɗe masiŋaaji o woni giɗo men Kunan Fostin. Ɗo micro ɗo min Abdourahman Sankari mo transfert de radio konngol wayiraago. So won fuu ko kaaje ɗon andinde min oɗon waawi neldude min batakiji. Hande ley jande men de en garan famen kabaru Hajara. Hajara ɗum woni inna Ismaila. Nden non miɗo yiɗi wirfotoɗen caggal seeɗa ley jande men de. Nden non fadde men yaadi yeeso, homo woni Hajara? Dewtere seniinde wi'i mo korɗo Saratu, ɗum woni jom suudu Ibrahima. Ana moƴƴa tawe Fir'auna hokki Saratu o korɗo debbo nde ɓe yehino leydi Misra nde, sabu dewtere holliti Hajara yo misiranke. Kanko Hajara on rimini Ibrahima ɓiɗɗo indiraɗo Ismaila, sabi tawino jom suudu makko Saratu dimaro wonno. Ka tawino on wakkati du lamɗo ɓamanino Ibrahima aadi mo heɓidan e dekiko Saratu ɓiɗɗo. Leymun miɗa yiɗi wirfoɗen to suura sappo e joyi de jangen anni ko dewtere wi'i. Joomiraaɗo haaldi e Ibrahima ley koyɗo, o wi'i ɗum: taa hulu Ibrahima, min woni wawaade ma, mbarjaari ma ndi mawnan faa sanne. Ibrahima jaabi wi'i ley aya ɗiɗaɓo: ya an jooman joomiraaɗo, ko ɗum jiɗɗa hokkude kam kasen? Miɗoni faa jooni mi wala ɓeyngu. Ɓiɗɗo donowo kam e suudu am yo Eliezer maccuɗo am jeyaɗo Damasku. Ibrahima ɓeydi wi'i: a hokkali kam iwdi. Nden woni ko joomiraaɗo wi'i o: wana kanko ronete, donowo ma o yo ɓiya ma reedu. Nden o yaltini Ibrahima faa o lellintina ɓernde muɗum de o wi'i ɗum tiggito dow kammu. Ƴeewa koode, anda no koode ɗe keewiri noon iwdi on ndiidu heewan. Lamɗo ley kaa haala bamiri aadi hokkan Ibrahima e gendu mum Saratu biddo iwowo e mabbe ka jonnon nde be domino faabe tampinde Saratu wardi e miloji mun to Ibrahima wi ayi jomirado hadi kam rimude mi don darduma njaha leldoyoda e kordo amo ana moje tawe mi heba beyingu e sababu makko andon le jamanu on wakkati nesuji na woduno so debbo ronki hebududde biddo e gormum fu hokka kordo mun debbo o walda e goramu o nden so be hebidi biddo fu on biddo latoto bambado jumsudu gorko o hono di nesuji Saratu tawa ana jokki de so wi lamdo hadi dum rimude non handen du won gondinbe hewbe jokkude mbide nesuji mun burani dum jokkude hala dewtere senide mi wi halina njoppen tawangaji men fu ka so wana anden wana di fu yadata e muide halaji dewtere senide ndenno nde Saratu yamiri Ibrahima leldo e hajarande mo wadi non de hajara redi ndun redu woni ko lati Ismaila ka dum e wadde fu wana kanko woni biddo mo lamdo fodanino Ibrahima laton to dum ronowo dum o Isiaka woni biddo fodore sabu kanko woni biddo iwdo e Ibrahima kanyum e dekumun Saratu Ismaila kanyum yo biddo mo Ibrahima hebiri e kordo mun debbo andirado Hajara Misiranke e kanko Ismaila o arabe yalti ndenno tidalla wondo hakkunde arabe yahudiyan kobe o do woni asol mun mi de yidi jangen ley sura sappo e jeegon dewtere sininde anni ko winda ley aya nay nde Hajara yi bami redunde o hoyni kalfaado makko debbo o dum woni Saratu nden Saratu yehi halanoy dum Ibrahima Ibrahima wimo o wada Hajara ko welimo fu dewtere wi nden Saratu naati e tampinde Hajara fa on suuti de wittori o le ayaje de mi jangino mi jangani on no malaika jomirado banginani hore mun e Hajara kanyum e no o duhaniri biddo mo o hamili o aya sappo e tayti wi Hajara inditiri jomirado kaldudo e mun o elo roy manda mo woni lamdo jihowo kam o wi eyo jaka do podanamin yide jihowo kam o aya sappo e joyi wi caggal dum Hajara rimani Ibrahima biddo gorko Ibrahima indiri biddo gorko mo Hajara rimani dum o Ismaila aya sappo e jeegom on wakkati Ibrahima dub mo hawriti e chapande jetti e jeegom nde Hajara rimantamo Ismaila
so odon gidi famde nde do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Fadde am yaadi yeso mide yidi ngarten e bangoje jeddi e lamdo wadi e Ibrahima de bangore fu ina haura e hurgol makko arande fu lamdo noddi Ibrahima yaltini dum ur lady Kaldia tomotawa o jabi ka dotnago ngol hibbay sanne dum woni gondinal makko gal ina famdi sembe ka dum e tawede mo jabi yaade to lamdo wiimo o yahato dum woni lady Kanana ida berde nde yolbere watno lady Kanana de Ibrahima yehi Misira fa danna hore mum ton woni ko o hebi beydorade jawdi ton du woni ko o hokkira Hajara dum woni ko latanimo hore tordaji mawdi tata berde Ibrahima no jawdi mum fotiri fu jabay bernde mudum habbo e mayri nde kunko hewtino ludu biiko onde o holli on balligu makko nayabere nde Ibrahima wauti ley konu ngunde o hebi sembe nde o hauri e Malkisadak nde leyden sembe o hebi bawde salade jabude jawdi kananke Sodoma e sabe majjum lamdo bangini hore mun e makko joya bere nde biddo mo be ndomi o boyi hebaka nde saratu ley dawr mun ndardi Ibrahima hebida e kordo mun debbo o biddo sabe majjum hande torda ina wodi hakkunde arabe e yahudiyankobe bangoje didi heddide de lamdo wadi de hauri nde Sodoma e Gomora warino fa halkende kanyum e nde Isiaka wari fa wade kirsamari nde mida cheyi tawdede e modum ono hedibe kam e bangal odo program jande dewtere sinide barke na wodani jomirado hokkudo en moddere o non hewbe ina jato sura sappo e jeddi dewtore fuddode hono pibol dewtere de fu lei odo sura woni ko lamdo pamiti aadi hokkude ibrahima leydi e biddo o holli dum du ismaila wana biddo mo o fodani dum o lei on aadi keso lamdo yamiri taadago laato finde aadi hakkunde mun e ibrahima dum waddi ibrahima e iwdi mun taadade lamdo noddiri abrahama ibrahima ndedo inde manda mun woni baba siji hewdi aya goho andon ibrahima abrahama woni ko wiyeteno nden abrahama nde wadi dubi chapande jenai e jenai nde jomirado bangi e mudum wiidum min woni lamdo bawdo dowtanoda kam latoda kibbudo dum woni kolnido hokkudo hore mun lamdo ko hawni e majjum woni ibrahima dub mun chepande jetti e jeegom wonno de ismaila rimete isiaka dubi sappo e nay wellade so hebi rimede lamdo de banginani hore mun e ibrahima hollitike hono el sadai dum woni lamdo jom bawde nde o bangani hore makko e nuhumde o hollitike hono elohim dum woni lamdo tagudo kammu e leydi e Musa du de lamdo wari fa bangina hore mun de o bangini hore makko hono wodudo fa abada dum woni lamdo mo jom aadi o wi abrahama mi lamdo jom bawde dum woni mo holli ibrahima wala fu ko o wawa nondu o wadan ko o wi ko fu kako o tewtiri ibrahima woni on jogiro hore mun e fonditare lamdo wi ibrahima mi wadan amana am hakkunde am e maada mi hokkete beengu kewdo sanne lei odo sura mo gonden e mun o hala aadi ina hale hen hakke koyde sappo e tati nde lamdo holli ibrahima anniya munde o ronki fu ko wiyadum so wana rofade tugo tinde mun leydi pibondiral hakkunde am e ma annidum lamdo wi o a latoto baba siji yimbe hewbe anni ko talibbo almasihu isa wiyetedo pol wihi bangal ibrahima ley bataki mo windi e romankobe o ley sura nay aya sappo e jeddi yaade noga e goo ina winda lamdo wi ibrahima mi wadima baba siji yimbe hewbe dum woni yeso lamdo kokkowo maybe ngurndam banginowo ko wala laato nde jikku ibrahima e rimude hantinonde o gondini o laatoto baba siji yimbe hewbe hono no lamdo wirimo ni ni iwdima fotata fay so tawino bandu ibrahima naybi bino sanne sabo o wadi hono duuɓi hemere, saratu deki ko on kanyun du tawino naiwi faa bengu welirike dum ka dum fu e wadde Ibrahima wadai fodore lamdo e sikki sakka sabi o tenyorino lamdo na wondi bawde wadde ko fodi fu mita mila goto fu e men hebi faamu rimegol Isiaka wo hainde no. Hono non, immital e maide Almasiu Isadu, wo hainde maunde. Aya jegon lando wi, Ibrahima, mi hebinam peyunguma fasanne, mi watan siji yimbe, kanan kobe yuran e maada. Ko lando wihi, Ibrahima ko fu hebi latade no o wihiri non. Sabu Arabe e Yahudiyan kobe fu e makko yalti. Beide dum deute heude lei deute resenide ina fillo no kanan kobe bangiri hakunde mabbe. Njehen yeso aya jeti. Lamdo wi Ibrahima kasen. Mi watan pibondiral hakkunde am e maada kanyum e hakkunde am e iwdi maada fa abada dum watata kam lamdo ma an e iwdi ma fa abada le aya jetti ana wi e kasen lamdo wiimo mi hokkete leedi kanana ndi ndi koduda e mundi fu an e iwdi ma fa abada on wakati nde lamdo haldanno e Ibrahima de tawi o kodo wonno lei leydi ndi e yabbaade iwdi Ibrahima dum woni Israilan koobe ittama le leydi ndi lamdo fodani en dum ndi arande fu be wadi duubi kemenai e chapande nai leydi Misra. Musa woni ko lamdo subi wartira e mabbe. E dida baldu be nabama leydi Babila. Do sembe hakke duubi chapande jeddi. E dundu lamdo subi ke Zorobabel wartira e mabbe. Tatabangal wadi hitande chepande jeddi chagal wargol Almasiu Isa lei aduna illanden fa joni yahudiyan kobe hewbe inan darta wirfade leydi mun dum woni kanana dum fu ana hawra e muyde lamdo en waran ndaren ko wadi hakkunde Ibrahima e lamdo bangal aadi mo lamdo wadidi e makko on njangen aye jenay lamdo wi Ibrahima kasen ndena aadi am tiagal ma iwdi ma du ndena ngal li odo aya fa yaade aya sappo e nay lamdo ko yidi faminde Ibrahima woni kanko bami aadi wadude ko o wihi dum nondu ko o tewtirta Ibrahima e iwdi mum woni on tinno jokka muyde aadi on tagumansa aadi on woni ko laati taadegol le aadi on taadegol ana hollita ibe wondi ngedu e lamdo ana wayi hono golle lobbe de gondindo e Almasiu Isa watta den golle o watta dum fa o heba kisindam yeso lamdo ka sabe o hebi kisindam dum waddata mo wadude ko laabi na golle lobbe taadegol ina holla iwdi Ibrahima ina jeya e Aadi on. Nondu sabe majum leikop e ngadata fu ibe hani hollude jeyal mabbe e on Aadi. Aya sappo. Anni Aadi mo tinnotodon hakkunde am e maada e hakkunde am e iwdi maada. Dum woni gorko fu taade murumun tacce. Dum woni ko hollata Aadi hakkunde am e mon. Taadegol wottawangal wodungal ko ɓooyi hono handen ni. Sabi siiji fu ana waɗa ɗum. Kaande lamɗo hokki Ibrahima wadde ɗum nde ɗum ceerti maanda. Sabi ɗum ƴuuri e lamɗo wana e tawangal. Aya sappo e ɗiɗi. Lamɗo wi'i kasen, ley iwdi mon ɓingel gorel fu rimangel so waɗi balɗe jetti ina hani taade. Fay so tawi ɓiɓɓe maccuɓe mon sodaɓe na maccuɓe ndimaɓe ley cuuɗiji mon ɓe fu ɓe taade. Nden no ley o suura mi wino on illa le fuɗɗore nde ana holla kabaru Aadi waɗuɗo hakkunde Ibrahima e lamɗo o. Eɗen jiha du lamɗo ley Aadi keso mo waɗi o holliti taadegol laato fiinde Aadi on. Ka ɗum fuu heƴaali sabu woɓɓe men hande ana wondi e taadugol sukaaɓe mum ɓiɓɓe rewɓe. En waran so lamɗo holli en ley jande men waroore ƴeewen paamen yalla hono ɗe kulle ana dagiina hawrude e dewtere seninde. Mi miilata yalla taadegol debbo kabaru mum an haale. Nden no fadde nden mi jowtan on dow inde Isa Almasihu. Amin.
Ko kettini ɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio. Anni anditoode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio. Le lampo hollu en wakkati goddo no kasen tawe e en nguri e en celli ciade ciade ciyi koy am.